Pombe siwe tabu kushinda le pesa inanunu. Usingizi siwe tabu hata kama kuna mvua. Leo akikuinua kesho atakupindua. Pombe siwe tabu.
So fresh is on the beat.
Ukiwa front line jua unaweza mbia. But hapo ndo kuna njia. That's for those who do not fear, fear. The sun will rise and the sun will set. Isi kupate ka ujaji seti. Ungeza noti kwa kibeti. Yeah, yeah, hey, oh. Iki kwama ifaus. Usi kubali los. Only Jaja knows. Yeah, yeah, yeah. Money on my mind, I got love for you. Bullets on my mind, but where are you? Trying to catch a flight, looking so fly. Hoping to land on you. Usi why take me a binadamu. Ukitaka kula life na adabu. Machozi jasho ungeza na damu. Abracadabra wajia filamu. Ikikwama ifaus. Usi kubali lose.